kujaza upendo wake. Sikuwaza kuna siku angeiteka akili yangu mpaka idate. Ingawa na msimamo na kiumri kanizidi, yeni binti wa makamo. Hatuna tofauti ya mwonekano, amenizidi mwili na mimi nimemzidi kimo. Tulianza kama utani vi, na kumbuka siku kwanza nilimwona kwenye TV. Sikuwaza kuna HIV, nilitamani kuchapa tunitengeneze CV. Basto nikaanza kumtafuta, siku nilopata kumwibisha siku sita. Apendi nine eyes au medimples, shori hajidai na napenda sana street dogs. Sura line iso na pimples, apendi mini na napenda sana street codes. I'm in love with the damn gangster, akiwa mbali na miso city napata pressure. I'm in love with the damn gangster, hip hop, hip hop. I'm in love with the damn gangster, kiwa mbali na miso city napata pressure. I'm in love with the damn gangster, hip hop, hip hop. Kisha watoa mabitos kibao, wakisha toka wa mkubuki wanasepa kivyao. Demu wapendi mambo ya kibuzi, ana sura nzuri japo wanasema yuzi. Yuzi yuzi, alinikuta niko beach na machisi na moka nimesizi. Hakumaini wala nini, kikubwa alichosema mpolo kuwa makini. Ame change maisha yangu kiasi flani, alinambia sio lazima kiduku kichwani. Bara ama low cut, hata afo vimondo ni wachie kina G-Lack. Zangu mini all-star na Dickies, Timba, Manga, Capello na plain jeans. Wengi walisha penda toke nae, ila swaga zando zimefanya komae. I'm in love with the damn gangster, kiwa mbali na miso city napata pressure. I'm in love with the damn gangster, hip hop, hip hop. I'm in love with the damn gangster, kiwa mbali na miso city napata pressure. I'm in love with the damn gangster, hip hop, hip hop. Anapenda R&B na reggae, apendi bongo flavor wala za madina chege. Gita ndo linampandisha mizuka kama Mangi kona mbege. Hata kwenye biti za madebe namtemea vina sina za kidomo zege. Zake za kigumu soke sister du, nikipigika sina budi kumweleza tu. Sina kitu sa kwa nini nijiweke juu, sina michepuko nimebaki kwa kenjia kuu. Haki ya Mungu walai, huu ni mwaka sui wangapi bado sijakinai. Mina furai, matozi pande zangu wakai, nimenua kibandibu so kwa suti na tie. Uwezi kumtokea kwa hizo swaga za kulamba lipsi, she doesn't care pizza wona kuje na vichipsi. I'm in love with the damn gangster, kiwa mbali na miso city napata pressure. I'm in love with the damn gangster, hip hop, hip hop. I'm in love with the damn gangster, kiwa mbali na miso city napata pressure. I'm in love with the damn gangster, hip hop, hip hop, hip hop. Mopolo, mopolo, enzo, enzo.